Kuna walobadili, sempa ufa kuishi sababu yako wewe. Kuna walopeleka picha zako kwa waganga sababu yako wewe. Kuna waloumia kwa kugongwa na magari sababu yako wewe. Kuna walokimbia toa zao za halali sababu yako wewe. Ila chaguo likawa mimi, maskina siye na chochote. Ila chaguo likawa mimi, maskina siye na chochote. Baby, you're the one I love, you're the one. Nyumbani tulipofika walikusifu. Baby, you're the one I love, you're the one. Wazazi walipokuona walifurahi. Baby, you're the one I love, you're the one. Nyumbani tulipofika walikusifu. Baby, you're the one I love, you're the one. Wazazi walipokuona walifurahi. Close, minataka niwe nawe. Ukiwa mbali na umia. Sabuna roho wendo nani pa uzima. Wendo nani pa uzima. You're the one I love, baby, oh. Sunajua nachopata kwako. You're the one I love, baby, oh. Sunajua nachopata kwako. Wakija timu ofisi uwambia nafasi, no. Na wakija timu ofisi uwambia nafasi, no. Baby, you're the one I love, you're the one. Nyumbani tulipofika walikusifu. Baby, you're the one I love, you're the one. Wazazi walipokuona walifurahi. Baby, you're the one I love, you're the one. Nyumbani tulipofika walikusifu. Baby, you're the one I love, you're the one. Wazazi walipokuona walifurahi. Yeah. Baby, you're the one.